alokusukuma kisima kile siwape waja kusema watakelele ni mwiba wa kujitoma.